Nimeona picha zikitembea kwa mitandao. Propaganda ikienezwa na Cleophas Malala. Hato Governor Barasa amefanya hii, amefanya hii. Mimi nataka kuambia our security officers ya kwamba we cannot allow an individual kueneza uvumi na propaganda kwa mitandao. I want the DCI to request and summon Cleophas Malala ili aje atueleze vizuri hiyo mambo ambayo anasema kwa mitandao. Oh, mtu amekuwa abducted. Oh, sijui governor. Cleophas Malala must tell us the whole story. Uwezi tafuta kura ya ugavana kutumia propaganda kwa mitandao. So I want the DCI kutegua kitendawili ambacho kiko kwa mitandao, ambacho Cleophas Malala anaendelea kueneza uvumi ya kwamba governor amehusika na abduction. ACA, we are very busy kufanyia watu wakakamega kazi. Na wewe ukitafuta kura ya ugavana, my friend, kuja ambia watu sera na kazi ambayo utawafanyia. Sio mambo ya vipindi na propaganda. So I want the DCI, you must swing in action. Summon Cleophas Malala atuambie ukweli. Na pia kinaga ubaga, why is he spreading rumors and falsehood kwa mitandao? Na kama kuna ukweli on whatever he's talking about, I want the DCI to take action against wale ambao walihusika. Na kama ni kipindi ambayo ilikuwa imepangwa, pia naambia DCI, you must take action. Kwa sababu as a county, sisi ni watu ambao tunapenda amani. And our focus ni kufanyia watu maendeleo. We are not going to be intimidated na side shows. Au kuna watu wengine hawana agenda. Agenda yao ni vitina na propaganda. Na tunajua. So my message to our security officers, please, you must take action so that Cleophas Malala and the team watuambie kinaga ubaga na ukweli wa mambo on whatever they're spreading and the falsehood they're spreading on the social media.